Ngiyabonga mfowethu Tom. Ungayivula leyo nto encane konke ukuzwakala kwayo onakho lapho uma uthanda cishe impela ngaphuma ngokwehlela lapha kulobu busuku ngibe nomkhuhlane. Futhi ngethembise ukuba lapha futhi ngathi kumfowethu Neville ukuba atshele umfowethu Cox ukuba enyuke futhi amtshele ngathi tshela umfowethu Neville ukuba aqhubeke futhi abe nenkonzo ngoba ngishe izwi kakhulu kulukhulu ukuthi ngihlwihlwize. Futhi uthe uyabuya wayesethi kungcono wenyuke umfowethu Bill, ngikholwa ukuthi kuzoba yinto enhle. Ngakho ngihlala ngivuma njalo ukwenza uhlobo oluthize lomzamo. Uma ungishe izwi kakhulu ukuba ngishumayele kini kodwa ngingakhuluma nani isikhashanyana nje ngosizo lwalensinjana encane ewusizo lapha. Ngaso sonke isikhathi uma ngifika e-Indiana ngisha izwi. Angazi ukuthi kungani kodwa ngiyakwenza ngaso sonke isikhathi ngiphathwa umkhuhlane. Kuphansi kakhulu khona lapha phakathi ngithi ngibe ezansi phakathi lapha futhi nje ubukeka sengathi angikwazi nje ukuphuma kukho. Ngiyakhuleka kubuka sengathi kuyafika noma kanjani kodwa ngihlala njalo ngenza okungcono kunakho konke engingakwenza ngalokho enginakho engingakwenza ngakho. Ngakho ileyo ndlela ebengizama njalo ukuyenza okungcono kwedlula konke engingakwenza. Yilokho kuphela uNkulunkulu akuhloniphayo akubhekile njalo ngiyaxolisa. Yilokho kuphela akubhekile. Manje ngethemba ukuthi inkosi yethu izonibusisa nonke futhi izonipha isibusiso esikhulu kuyo yonke le nkonzo lolu olwesihlanu umgqibelo nesonto. Izinkonzo zizoqhubeka kulobu busuku kusasa ebusuku, akunjalo mfowethu Neville, iqhubeka njalo nje kusasa ebusuku. Ngifanele ngehlele lapha bese ke ngisuka lapha futhi ngiwele futhi ngikhulume neqembu lezithunywa zenkolo elise Louisville. Ngicabanga ukuthi ziphakathi kokuthi ziyishumi nesikhombisa noma zingamashumi amabili nesikhombisa izizwe ezimelwe kulowo mbuthano wezithunywa zenkolo. Bebefuna mina ukuba ngibe nemizuzu embalwa ngalapho kusasa ebusuku ngesonto ekuseni. Kweni na beka isandla sakho phezu kwakhe Nkomfu wethu. Baba wethu wasezulwini siyakhuleka egameni lomntwana wakho othandekayo uJesu. Ngalesi sikhathi nje ukuba isihawu sakho selulelwe kithi kulo busuku ngendlela yokuphilisa umfowethu. Indoda ehlezi lapha ebonakala egula kakhulu ngalesi sikhathi. Wena wathi vumani amaphutha enu kumunye nomunye futhi nikhulekelane ukuze iphiliswe. Futhi ngikhulekela kanye nalaba bantu kulo busuku egameni lenkosi uJesu ukuthi uzophilisa umfowethu ngalesi sikhathi. Njengoba umfowethu ema lapho nezandla zakhe zibekwe phezu kwayo, zimele izandla zenkosi yethu Jesu, futhi thina kanye sihlanganisa imikhuleko yethu futhi siyithumela kuwe egameni likaKristu ukuthi umfowethu makasinde masinya kulokhu ukugula anakho. Amen. Inkosi kubusise mfowethu, nonke mnikezeni umoya omncane uthe nje kuqhineka kancanyana ngani imtedeleni aphumele phandle. Uma ufuna ukuphumela phandle mnumzane ngani, qhubeka impela uzitholele isihlalo kwingemuva lendlu lapho othola khona ukushaywa umoya. Manje inkosi uJesu zazi zonke izinkathazo zethu ngumthwali wemithwalo yethu. Futhi manje ngesonto ekuseni kusesekuseni ngelesithupha nqo inkonzo yokuphuma kwelanga. Bangake bothanda izinkonzo zokuphuma kwelanga ngephasika na? Sibheke isibusiso esikhulu. Ngakho manje ke uma inkosi ithanda ngizoba nezinkonzo zokuphuma kwelanga kusukela kwelesithupha kuze kube elesikhombisa. Bese ke nibuyela ekhaya lenu ekudleni kwenu kwasekuseni, nibuye futhi ligamenxe lesishiyagalolunye inkonzo kasonto sikole ejwayelekile. Umfowethu Neville uzoba lapha. Masinya emva kwenkonzo kwasonto sikole ngizoba nezinkonzo zombhaphathizo zalabo abazobhaphathizwa ekuseni ngesonto lephasika. Uma ungakabhaphathizwa ngokuqiniswa futhi ufisa kanjalo futhi ungumKristu okholelwa ebuNkulunkulwini buka Jesu Kristu eyindodana kaNkulunkulu futhi ufuna ukuthatha indawo yakho enhlanganyelweni ukuba ubhaphathizwe, singajabula ukuba sibe nawe lapha ekuseni ngePasika cishe ligamenxe elishumi ukubhaphathizwa ngokuqilisa. Upathe izingubo zakho uma ungenazo ukusobala ngani ikakhulukazi abesifazane banazo izingubo ezishaya phansi phakathi lapho osayizi abehlukene amaninikazi ngicabanga ukuthi banazo okwamanje ezawa wonke owesilisa kodwa sijabula kakhulu ukuba sibe nani lapha kanye nathi ekuseni ngephasika bese kuthi ke ngesonto ntambama inkonzo yomncwabo yothizo behlala ngaphandle ezweni noma kwenye indawo ukusuka lapha obe ngikholwa ukuthi waphenduka lapha ekushumayeleni kukamfowethu Neville lapha esikhathini esithize sedlule ngikholwa ukuthi igamangu East noma elithize elinye bangibiza emncwabeni wasekhaya base becela ukuthi singafika yini mina nomfowethu Neville nesikejani sethu futhi sicule futhi sibe nezinkonzo zangesonto ntambama ngelesibili ngqo eMotors Funeral Home. Angilikhumbuli inenekazi u-East, u-East noma u-East. Abaningi benu bakubonile ephepheni ngiyethemba kulobu busuku. Futhi yebo u-Edna Justice ningahle ukuba niyamazi mhlawumbe ungowesifazane osemncane unguye kunjalo dadena. Owesifazane osemncane ngikholwa ukuthi ba unina ubengibiza wayesethi ushiya abantwana ababili noma abathathu abasebancane. Lokho kubi kakhulu. Ukhombisa nje ububi balempilo esazokufa kunjalo na. Kodwa uma ubeka uKristu Jesu usengcono kakhulu kulo busuku nanoma imuphi umuntu ohlezi kulendlu. Uvele nje wahamba wedlula esigodini sethunzi lokufa lapho bonke abasazohamba khona. Futhi ngelinye ilanga wena nami siyodingeka sihambe uhambo ngaleyo ndlela futhi kodwa asikuwela iJordani sisodwa ngokuba ungumsindisi wethu. Ngakho sisi uma ufisa ukuza eMotors Funeral Home esemgwaqeni uMaple phakathi kweWalnut neKhabo ngikholwa ukuthi ngumgwaqo uLocust noWall ngakwesokudla uma uya ngasentshonalanga. Angazi ukuthi ikuphi eyabo ithini inombolo yalowo 221. Yilapho iScott neCombs Funeral Home endala eyayikhona ngisemncane futhi leyo eyangesonto ntambama futhi ngelesibili ngqo. Bese kuthi ke ngesonto kusihlwa izinkonzo ezejwayelekile zePasika lapha futhi mhlawumbe sizobe sishumayela ngokufa ukumbelwa nokuvuka eyangesonto ebusuku kodwa sazi nje ukuthi inkosi yethu izokwenzani okweviki elilandelayo okuzayo noma izinkonzo ziyoqhubeka yini kumbe yini nje okweviki elizayo. Sethemba ukuthi nonke nizoba lapha ngesonto eningaba khona. Ngiyabaza abaningi babashumayeli macala onke. Othize ungitshele ukuthi umnumzane Fula ube lapha owayevamise uku noma ukuza emihlanganweni yethu ngabe umlisa ukhona lapha na. Mfowethu Fula awusuye umlisa owayevamise ukungithatha eNew York ungiyise ezindaweni ngezindawo ngiya ezansi emhlanganweni. Ngiyajabula ukukubona mfowethu Fula inkosi ikubusise. Ngase ke ngibona omunye umfundisi omncane lapha umfowethu Tom obengamazi. Angisazi ngisho isibongo somfana ngiyazi ukuthi bambiza ngo-Junior emumva lapho. Jackson, mfowethu Jackson, Junior Jackson, phakamisa isandla sakho sokugcina nje mfowethu Jackson. Siyajabula ukuba ube nathi ungowasezansi ngase Elizabeth ibandla le-Methodist ezansi lapho engizobamba khona inkonzo ngithi masinya impela inkosi ithanda ngaphambi kokuba sibuyele ensimini. Manje ubizo lukhulu oluya eIndia nakho konke kuya ngokuminyana kuminyana nsuku zonke ngikhulekeleni. Manje kulo busuku lolu ngolwesihlanu lukaGudi ngobusuku lapho ukuthi ngiqagela eJerusalem ngalesikhathi kuse ilanga ngithi seliphume kahle impela manje ngomgqibelo ekuseni. Kodwa usuku lonke abantu kade egaqa enyuka ngaleyo ndlela yezinyawo endala lapho khona isiphambano sasihuduleka lapho okwakukade kuhamba khona izinyawo ezinegazi zomthwali, izinyembezi ezihlupha imiphefumulo yabo bekhala. Izindlu zamasonto eziningi ezinkulu ezinezihlalo zababhishobhi njalo njalo namhlanje zigubhe umkhosi walesi sikhathi sesikhumbuzo esikhulu. Uma sake saba khona isikhathi lapho izwe lifanele khona ligubhe umkhosi kumanje kuleli hora lenkathazo. Futhi angazi noma udadewethu ngibona lena encane i-ogani endala lapha ngiyayithanda i-ogani ngiwuhlobo lwefeshini endala nje. Futhi angazi noma besingeyithole yini indlela yalelo Jesu ngigcine eduze kwesiphambano. Elinye nje lalawo amahle ayifeshini endala amaculo enhliziyo esasivamise ukuwacula lakudala futhi angazi noma sonke singacho ina kulelo ngiyalithanda. Ukhona umthombo oligugu ukhululeke kubo bonke umfudlana okukhulukisa ugeleza uvela entabeni yaseCalvary. Bangako laziyo ivesi lalo empeleni kulungile lijoyineni kanye nami impela manje. Uthi manje asehlise nje amakhethini macala onke kithi. Bese sibeka imiqondo yethu eminyakeni ethize engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlula kule ntambama. Umhlatshelo onjepho. Izwe alikaze lazi lutho olunjengaleyo nto. Kwanyakazisa umhlaba wonke. Uthi manje nifuna ukuhlala eduze kwaleyo ndawo lapho khona enisendaweni yenhlanganyelo nezibusiso naye na. Asilicule sonke manje indlela yefeshini indala nje manje ninganje indlela obungalicula ngayo ngesingawe manje. Kulungile mfowethu Tom, ngisize ekuliholeni uzokwenza. Anginalo iphimbo kangako manje futhi manje ke kulungile kulungile. Nisakhothamisa amakhanda enu uma nithanda, asilihamishe nje kancane impela manje. Angazi noma nje ubungafuna ukuba nje manje akukho muntu owakwenzela khona. Angazi noma ubungeke yini nje ubungefune yini ukuphinde uyehlukanisele uKristu impilo yakho futhi singikhumbule. Ngiyakubonga okwakho ngokhathele nozobuhlungu wopha ufela mina angifanele kodwa ngizothethela isandla sami siphakame manje Nkosi futhi uzongibona ngifuna impilo yami iphinde inikele. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise kulungile. Ngifuna ukuphinda ngizinikele kuwe njengamanje Nkosi ngalobusuku bangolwesihlanu lukagodi. UNkulunkulu akubusise. Baba ngikhulekela ukuthi uzobusisa laba abaphakamise izandla zabo nalabo abangazange babe naso ngisho isibindi sabo sokukwenza. Sikhulekela ukuthi lo owenele konke kulo busuku uzobabusisa bonke. Sicabanga ngeCalvary uNkulunkulu umsindisi wethu walala ehlazweni wehliswa wanikelwa ezandleni zendoda enothile eyathatha umzimba wakhe. Emva kokunxusa uPilato wawuthatha wase ewusonga ngelinene elihlanzekileyo ukuba awubeke ethuneni. Oh uNkulunkulu, ingabe bezwa kunjani nje lawo bafundi bandla? Wabonakala sengathi behlulwa ngaleso sikhathi. Lo ababekade bemethembe kangaka manje wayesehambile kodwa hayi isikhathi eside umshatshele ophayo nje kwakuyilokho kuphela. Ngelinye ilanga emahoreni ambalwa kamuva wavuka kwaseke kufika injabulo. Size kulobusuku inkosi njengoba sikule nkathi yonyaka kwangathi kungaba phezu kwethu ukuthi sizokubona ukuzo ubuhlungu okwakhokhwayo kokuhlengwa kwethu, ukudabuka kwakhokhwayo kuba thina sijabule. Futhi kwangathi imphefumulo yethu kulobusuku inkosi kwangathi singazishonisela wena nemphefumulo yethu ibe lusizi ukuba sibuke ngaphesheya futhi sibone kunjani. Oh Nkulunkulu, kungukufa okwesabeka kanjani. Kufanele ukuthi isono sasinonya kanjani. Futhi ngiyakhuleka Baba ukuthi uzosibusisa kanye manje ukuthi ngisize wena. Oh Nkulunkulu, njengenceku yakho emi lapha nephimbo elingaphilile neze nabantwana bakho belindele ukuzwa okuthize okuvela ezwini. Isize Nkosi futhi iqhakeza izwi lokuphila ngokukhululeka kuwo wonke umuntu njengoba siphinda sinikela izimpilo zethu nezinhliziyo zethu. Izinyembezi zezinhliziyo zethu ziqathakela phansi ngokujulile esifubeni sethu uma sicabanga ngomhlatshelo. Sisize manje ngokuba sikucela egameni likaKristu. Amen. Nje ngifuna ukufunda kancane manje uma nizonginaka okwesikhashanyana futhi ningikhulekele. U-Isaya isahluko samashumi amahlanu nantathu, mhlawumbe thina namhlanje sizwile ukusakazwa emsakazweni njalo njalo. Bengicabanga ngoKristu nje namhlanje akuvumanga ukuthi ngingaphumi ngiye ndawo ndawo futhi nje ngiguqe phansi. Futhi nje ngize ngakhala izinyembezi ngenkathi ngicabanga ngenkathi umqondo wami ubuyela emuva ukubona ukuthi kwenzekeni lapho eCalvary. Angikwazanga ukuthi ngizwe noma yiluphi lwezinhlelo zomsakazo, kodwa mhlawumbe bashumayele okuvela evangelini futhi mhlawumbe kusasa ebusuku sizosondela kukho ngakuleso simo. Kodwa kulobusuku asibuyele ethestamenteni elidala. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi unya lwesono nenhlawulo esayibizayo ukususa isono ezimpilweni zethu. U-Isaya wamashumi amahlanu nantathu, umprofeti egcotshiwe eminyakeni engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokufika kwenkosi, washo lamazwi: ngubani owakholwa ngesikuzileyo? Ingalo yenkosi zambulelwe bani na? Ngokuba yakukhula njengehlumela phambi kwakhe nampande emhlabathini omleyo. Ayinasimo nabuhle, nalapho siyibuka ayibukeki ukuba siyibuke. Idelelwa ilahlwe ngabantu, umuntu wenhlupheko elujwayele uhlupho. Yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu, asiyishaya nganto yalutho. Kepha yasithwala isifo sethu, yabuthatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishayiwe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Kodwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Inkosi yehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa kepha yathotshiswa, ayivulanga umlomo wayo. Njengewundlu eliyise ekuhlatshweni, nanjengemvu ethule phambi abagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. Yasuswa ekuboshweni nasekwahlulelweni, ubani oyakusisho isizukulwane sayo na? Ngokuba yanqunywa ezwini labaphilayo, ishaywa ngeziphambeko sabantu bami. Ithuna layo yalenza kanye nababi, yayinabacebileyo ekufeni kwayo, ngokuba ingenzanga indluzula kungekho nankohliso emlonyeni wayo. Nokho inkosi yathanda ukuyishaya ngezifo nokuyidabukisa. Lapho uyakuwenza umphefumulo, noma lapho uyakubona wayo ube ngumnikelo wesono, yakubona inzalo yayo futhi yenze izinsuku zayo zibe ziningi, nentando yenkosi iyakuphumelela esandleni sayo. Uma bengingakubiza ngendikimba yombhalo kulobusuku, ngizothatha ivesi lesithupha: thina sonke sidukile njengezimvu, inkosi nalowo uphendukele endleleni yakhe, inkosi sisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Ngifuna ukukhuluma imizuzwana embalwa nje siyajabula njalo uma sekufika ekubeni nenjabulo yenkosi phakathi kwethu nokuthi ngithokoza kanjani nani kakhulu kodwa senake nama ukuba nicabange ukuthi kwabizani ukuba nakhona senake naqonda intengo nje esemva kwakho ukuthi kwaba kwehlulelwa kuni nokuthi iyini inhlawulo yesono na ukuthi isono kufanele ukuthi sasinonya kanjani ngenkathi sibangela ukuba indodana kaNkuluNkulu iye eCalvary noNkuluNkulu ayishaye ayiphendulele ubuso bakhe futhi ayishaye futhi ihlushwe bukwani ukuthi yaye ngubani manje ngithanda ukunidwebela nje isithombe sincane ngikhulume manje ake sithi sonke sithathe uhambo oluncane lobusuku ngomkhumbi omncane futhi asi umkhumbi mkhathi omncane noma umkhumbi wasemoyeni asibuyele emuva eminyakeni eyizigidi eziyikhulu izwe lingakabikho ungakabikho ngisho nenkanyezi noma yini futhi lapho awuboni lutho kuphela umkhathi futhi wonke lowo mkhathi wawunguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona uNkulunkulu futhi manje sizobhekisisa kuba khona ukukhanya okuncane sizokubiza ngokuthi njengokuthi indingilizi yokukhanya futhi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu izwi umcabango elapho makuNkulunkulu ekuqaleni futhi manje-ke wayemi kanjalo-ke lapho futhi yena emqondweni wakhe uqala ukucabanga ukuthi izwe liyoba njani futhi wadweba sonke lesi sithombe emqondweni wakhe wayesethi makube khona ukukhanya ne-athomu esithako esincinci lehlukana lase liqala ukuphuma lisakazeke nama-athomu aphuma ukuqhuma kokuqala kwe-athomu kwase kuthi-ke lawo ma-athomu aqala ukwanda laze laqala ukuba lenzeke libe ngamalahle njengomhwamuko noma kwakuyini kwaqala ukusakazeka nama-athomu ehlukana futhi emva kwesikhashana nakho kuvele inkanyezi nomucezulwe into ejukujelwayo eyasuka yandiza futhi yahamba phezu kwamanzi emoyeni wayebhekisisa mhlawumbe iminyaka eyizigidi ezimbalwa wase-ke eyayimisa wayengenakujaha wayenesikhathi esiningi kuze kube phakade wayekhona kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni kwakungekho sikhathi kuye wase kundiza enye futhi uyimisa ngapho wenzani na uloba iBhayibheli lakhe lokuqala iBhayibheli lokuqala elake lalotshwa ezibhakabhakeni umgamu wezulu eliphezulu uqala ngentombi ufika kanjalo-ke kuqala ugcina ngembube ingonyama ukufika kwesibili futhi uloba iBhayibheli lakhe lokuqala iBhayibheli lesibili elalotshwayo lalotshwa ngu-Enoke futhi wafaka esivivaneni iBhayibheli lesithathu elalotshwayo nelokugcina yileli uNkulunkulu njalo wenza izinto kokuthatha uNkulunkulu uphelele kokuthatha uphelele ngiyaxolisa uphelele kuyise indodana omongcwele uphelele kulungisisweni ukungcweliswa umbhaphathizo kamongcwele upheleliswa kokuthatha kwakhe sisekwenzeni kwakhe ngakho sipheleliswa kokuthatha umphefumulo umzimba nomoya nomzimba wethu ulawulwa yimizwa yegazi neyamangamuzana inyama kuthathu konke kupheleliswa kokuthathu wayesethi-ke emva kokuba esekwenzile konke lokho ngaphambi kokuba aze enze noma yini enye sengiyayibona le ndingilizi encane yokukhanya ihamba ngaphezu kwalelizwe okwakuyilahle elishisayo nje liphenduka iqhwa lilenga phandle lapho njengentaba yeqhwa enkulu entanta olwandle futhi wayegudlulela ngaphezulu eduze kwelanga futhi uqala ukuyiphendula kanjalo izungeza ilanga iqala ukuncibilika nezinguzunga zeqhwa ezinkulu zika-ayisi zadedeleka zadabuka iTexas yayibunjwa namathafa lapho njengoba sifundisa ukuthi izinguzunga zeqhwa zehla kanjani zedlula lapho abahleli bezikhathi zokwenzeka kwezinto emilandweni bangakulinganisa kwase kuthi-ke izwe lonke emva kokuba lase ligijimelehla layongena emngeneleni wolwandle wasemexico njalo liqala ukugcwala liba ngamathantala izwe liyihlane elingenalutho manje sikugenesisa okuqala nabo manje-ke uNkulunkulu wahamba wase ehlukanisa umkhathi namanzi waseenza ukukhanya wase-ke edala konke okudaliweyo kwakhe kwathi-ke emva kokuba esekwenzile zonke izihlahla ziyavela ngezitshalo njalo ukuhleleka okuhle kangaka pho ayenakho wayekuthanda kwakukuhle futhi wacabanga ukuthi lokho kwakukuhle Ngako akalishiya nganjeli kuleso simo wadingeka ukuthi alishiye nento ethize ngakho wathi ma ubuningi senze umuntu ubuningi ngomfanekiso wethu masenze umuntu ngomfanekiso wethu Ngakho ke ngenkathi uNkulunkulu enze umuntu wakhe oqala wayengumuntu ongumoya wayeyinto esohlelweni likaNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu izimcabango lokho kwakungumuntu wokuqala wasekenika umuntu amandla esikhundla phezukwe ukuhola yonke impilo yezilwane njengomoya ongcwele nje uhola ikhona namhlanje hamba lapha yenza lokhu manje kuba besiphelele ekuthobeleni umoya ongcwele uNkulunkulu bezosihola ngomoya ongcwele njengo-Adamu nje wahola izilwane zangalolosuku ngakho wabenza kwase kuthi ke ngenkathi yakwenza uqala ukuhamba ngomqondo ke ukuthi wenza umuntu ngothuyile umhlabathi kwakungekho umuntu wokulima umhlabathi kungekho umuntu ozokwenza umsebenzi kungekho sidalwa sangokwenyama ngakho wenza umuntu ngothuyile umhlabathi manje nakho lapho ngicabanga khona ukuthi ingcweti yempilo yezithombo noma isayense nobuKristu bengashayisani khona Ngoba isayense ithi umuntu wavela empilweni ehlukile futhi sithi uma ubuka umuntu lapha usemfanekisweni kaNkulunkulu ilokhu kwakungesiwo umfanekiso kaNkulunkulu kwase kuqaleni nje lona ngumfanekiso wempilo yesilwane futhi abakholwa ukuthi umuntu waqale waba isilwane uphikisana ngokuthi angikholelwa ohlwini lwenguqunguquko yempilo ngendlela abenza ngayo bonke bevela engamzaneni lodwa kodwa ngiyakholwa ukuthi siyaguquguquka impela inguqunguquko yomuntu esuka komunye kodwa ke ngenkathi uNkulunkulu enza konke okwalokho futhi wathola wabeka umuntu wamenza ngothuli umhlabathi manje hayi ngumfanekiso wakhe uqobo wayesevele emenzile umuntu wasephefumulela kuye umoya wokuphila umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo ngakho umphefumulo womuntu uyimvelo yomoya manje uma uphinduzalwa awutholi umoya omusha uthola imvelo entsha yalowo moya ngumoya ofanayo kodwa imvelo entsha yawo uthatha umuntu ababili ubamise ndawonye ubabili bebukeka befana nomunye wabo uyisoni nomunye wabo ngumKristu oyedwa umuntu uthi nginomoya ngokufanayo nawe njengoba unawo niyabo kodwa umunye wabo ungohlukile umphefumulo wakhe imvelo yakhe yehlukile useguquliwe ngakho ke waphefumulela kulomuntu manje angazi kanjani ukuthi wamenza kanjani wambeka emizweni emihlanu ukuze akwazi ukuxhumana nekhaya lakhe lasemhlabeni futhi ukubona ukunambitha ukuthinta ukunuka nokuza ukuthi wamenza ngaleyo ndlela manje leyo mizwa wawungesiwo okuxhumana noNkulunkulu umuzwa wakhe ukuba axhumane noNkulunkulu kwakungumoya wakhe umphefumulo wakhe wawungukukhona umphefumulo owonayo umphefumulo uyoku manje ngijikeleza kuthi kuba ngithole okuthize kodwa ngethemba ukuthi niwathola onke amaphuzu akho ukuze nibone ngempela ukuthi uNkulunkulu wenzani eCalvary manje ngenkathi lo muntu ngaleyo nkathi ngenkathi embeka emizweni yakhe imizwa yakhe emihlanu kwase kuthi leyo muntu wayenesizungu ngakho wamenzela umfazi umsizi ethathe ohlangothini lwakhe ubambo wase enza owesifazane Umfanekiso muhle lapho konke kusemfanekisweni kaNkulunkulu ethatha ohlangothini lukaKristu umlobokazi. Niyabo uNkulunkulu wavula uhlangothi lukaAdamu ethathe ubambo okungukuthi owesilisa ushoda ngobambo olulodwa kunowesifazane ekwakhiweni komzimba. Futhi manje uNkulunkulu wavula uhlangothi lukaKristu eCalvary wasekhipha umlobokazi. Ibandla livela ngegazi likaKristu lingene emzimbeni ka Isingena kanjalo ke futhi hayi ngenye indlela akunandaba ukuthi linjani ibandla osontakulo ukuthi ngowesilisa olungangakanani ngowesifazane olungangakanani ufanele wemukele umhlatshelo owenele konke kaNkulunkulu indlela yakhe ehlinzekwe nguye kungenjalo ulahlekile kunjalo ileyo ndlela kuphela ungangena ngayo ingokwedlula lapho manje inye kuphela indlela futhi leyo ngumnyango uJesu wafundisa ngaleyo mfanekiso odumileyo ngenkathi lapha emhlabeni Wathi sedlo sakusethwa somshado senziwa futhi wonke umuntu wanikwa ingubo futhi wafumana umuntu oyedwa lapho engenayo ingubo wathi ngane yini kungani ungenayo ingubo na manje isiko lasempumalanga lalokho uma umyeni ememe wonke umuntu ubeka amemile uma ememe abantu abangamashumi amahlanu bonake wayeba nezingubo ezingamashumi amahlanu uthi wayemandawo ndawo emnyango futhi ngaso sonke isikhathi uma kungena umuntu ocebile noma umpofu umembesa ingubo. Manje ke akukho umuntu owayazi ukuthi babecebile noma bempofu, yena bonke babebukeka befana phansi kwengubo. Futhi ileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo namhlanje, unikezana umoya ongcwele okungumfanekiso wonke umuntu amemayo, sonke siyafana. Hayi lona ngoba engconywana kunomunye nalowo waya ephakeme kakhudlwana kunalona, sonke siyafana ebusweni bukaNkulunkulu, wonke umanyelo wesidlweni sakusihlwa somshado. Ukuthi-ke uma engenile futhi wafumana omunye umuntu, manje munye kuphela umnyango okungenwa ngawo, ngoba yilapho izingubo eyayikhishwa khona. Futhi wafumana umuntu etafuleni lesidlo sakusihlwa engayembethe ingubo. Wathi, mngane, wenzani lapha na? Kungani ungayembethe ingubo na? Nomuntu wathula wangena ngefasitela ngenye indlela, akangenanga ngomnyango. Na wonke umuntu ofika nguKristu emzimbeni kaKristu wemukela umoya ongcwele, ingubo umikhona lapho ukuba akwembese yona. Uthi ungangena nje, niyabo yilokho akwethembisile futhi yilokho akwenza. Manje emuva lapho ekuqaleni eIdene wasi emenzela umfazi noma umsizi. Manje niyazibona lezi zithombe kumaphephabhuku ngesinye isikhathi zezinye izingcweti zemifanekiso. Manje lolo ugqozi olungenaki uhlakanipha neze, kuba wawubone u-Eva enezinwele ezihlikizeke kanjalo futhi into ebukeka imbi kangaka pho. Futhi bathi lowo kwakungumama wethu, ngani kwakungebe khona noyedwa ezweni owayengakwazisa lokho. Kukholwa ukuthi u-Eva wayengowesifazane omuhle ukwedlula wonke owake wabasemhlabeni. Kunjalo inkathi u-Adamu embheka owakhe kuvele nje, ngani kukhombisa ukuthi ubunzima bufika buvela phansi ngqondo ezidalwa ezingabantu namhlanje, uma kungazange bekuyoba ngapha nangapha. Ngakho u-Adamu uthathe u-Eva njengomkakhe, kwase kuthi-ke ngenkathi sekungene isono. Uthi, nginombono wami ukuthi lokho kwakunjani angikuvezi ebandleni ngaphandle uma nje kuneklasi elincane lohlobo oluthize lokuthi isono sasinjani ekuqaleni. Kodwa empeleni ngenkathi senza sabehlukanisa enhlanganyelweni noNkulunkulu. Manje nasi isithombe ebengifuna ukusithola. Manje lapho uNkulunkulu eseqonda noma ingelosi ethize noma umuntu othize wayekhuphukile, wasetshela uNkulunkulu ukuthi indodana yakho ilahlekile, yona yonile, iwile. Manje bhekisisani ubunzima bomuntu. Into yokuqala ngokuba azenzele inkolo umuntu, kunohlobo oluthize lwenkolo. Ngangikhuluma nomuntu odumileyo lapha edolobheni ngelinye ilanga, wathi, uyazi inkolo yami mfowethu Branham igcina umthetho wokwenza njengoba ufisa kwenziwe kuwe. Kuhle lokho, kodwa mfowethu, uma umuntu engazalwa ngokusha uyobhubha. Yebo, ufanele azalwe ngokusha. Manje umthetho wokwenza njengoba ufisa kwenziwe kuwe ulungile. Lokho umuntu oziphethe kahle angakwenza lokho, kodwa konke kuzofanele kube semgqeni wokungesikho okwemvelo yasemhlabeni. Uthi, nizobona ukuthi uNkulunkulu wathi ngeke ukuthi enzeni ukuze sizalwe ngokungesikho okwemvelo yasemhlabeni. Manje lapho, manje-ke bona wazenzela igama elithi inkolo lisho ukumboza, kufana nento embozayo. Eliphansi lili, inkolo yokuziphatha kahle kimi, ngoba limboza ubumina, nezingubo zakho indlela efanayo futhi yisemboza. Manje qaphelani-ke, ngenkathi u-Adamu amaqabunga akhe emkhiwane ayelungile, inqobo nje uma wayengezi kubhekana noNkulunkulu. Kodwa lapho esedingeka abhekane noNkulunkulu, waqonda ukuthi amaqabunga akhe omkhiwane ayengalungile. Uthi, manje mngane, ungahle ucabanga ukuthi ungumuntu othi ulungile, uyabo, futhi ungahle ube nguye kulungile. Kodwa uma ufika ubhekane noNkulunkulu okwakho, uma ungakawemukeli umhlatshelo kaNkulunkulu ohlinzekelwe wena, ulahlekile futhi uzokwazi. Ngike ngama eceleni kwabo, ngibabhekisise befa, ngibona udokotela ebahlaba ngomjovo ihipho ezingalweni zabo ukubathulisa, futhi ngibezwe empongoloza futhi beqhubeka bathi, oh, basangene nje. Ngathi, Doc, siza ukuvimbele kube kude ngomzuzu nje, yabo. Uthi, ungabezwa uma becabanga ukuthi uqinisile. Kukhona indlela ebukeka sengathi yinhle kumuntu, kepha ukuphela kwayo izindlela zokufa. Futhi wonke umuntu ongazelwe ongaphendukanga kuNkulunkulu uyohamba ngaleyo ndlela yokubhujiswa. Akukho ongakwenza, mphefumulo wakho uqobo uyakuhola. Uma ungazelwe ngokusha ukuphethelekile ukuba uye phezulu. Uma ungazelwe ungazelwe ngokusha uzofanele uye phansi. Nje owakho owakho uqobo umphefumulo uzokwenza. Njenga nje ngothi lomlingo olungavula umnyango ndawo ndawo. Uma ungenalo uthi umnyango ngeke uvuleke. Uthi uma ungazelwe ngokusha uyenqatwa nje ngokuzenzekelayo yilokho kuphela. Manje futhi manje nake uma ngibona lapho manje ke uma bephuma noNkulunkulu wazi ukuthi babengeke bame phambi kwakhe futhi wayazi ukuthi babeqashile beqashe ngemuva ezihlahleni ezithize nokho bezembozile kodwa bazi ukuthi isembozo sabo sasingenele futhi wonke wesilisa namowesifazane wesontweni namhlanje bengicabanga ngezindlu ezinkulu zamasonto ezinezihlalo zababhishobhi izinqenqeza nezinsimbi izikhala njalo njalo kanjalo nabantu besontweni futhi belungiselela nabesifazane bethenga izigqoko zabo zephasika njalo njalo. Ekufikephi lokhu na? Hey! Angikuqondi kanjani ukuthi kukuphi lapho unogwaja ehlangene khona nokuvuka niyabo khabo mnumzane ukuthi sihlangana kanjani isihlahla sikaKhisimuzi nokuzalo kwaKristu. Ngibuheteni bangane esiphumile endleleni yabahamba ngezinyawo ndawo ndawo kunjalo. Kodwa manje wesilisa ozelwe ngokusha ngempela noma owesifazane uyaqonda ngoba kukhona ukuphila phakathi kwakho okukutshelayo ukuthi lokho akufanele. Kunjalo na? Manje phezisani uAdam noEva uma ngicabanga lokho ngilahlekelwa imicabango yami yomkhuhlane influenza noma ngabe yini ebenginayo. Uma ngicabanga emuva leqaleni lekisisani nikhuluma ngegazi na lapho esikhathini esingeside sedlule ngenkathi becabangela manje emkhandlwini omkhulu weMethodist ekukhipheni onke amaculo egazi kwezamahubo amaMethodist. Bathi akusiyo inkonzo yesilaha, bathi asifuna into enhle nenesithunzi. Mfowethu leyo akusiyo indlela uNkulunkulu akwamukela ngayo kuphakathi kokuthi nxa ngibona igazi ngiyodlula kini igazi uNkulunkulu okuyisona sibambiso kuphela esikhona kuphela ukuphila kusegazini. Ungayidla inyama kodwa igazi elingukuphila lithululele emhlabathini niyabo ungakudli ukuphila. Aphelani ukuthi kuhle kanjani ngicabanga kanjani ngalokho. Waseke uNkulunkulu ecabanga manje ephumelani lapha Adam noEva ukuthi ngaphambi kokuthi ngikwazi ukunikhipha ngizodingeka ngenze okuthize. Ngakho uya lapho yayeqeleni futhi uthola imvu uyayibulala uyihlubula esikhumba uyayidedela imvu ngoba uNkulunkulu ufanele aligcine izwi lakhe. Akunandaba ukuthi ungowesilisa olungakanani ungowesifazane olungakanani ukuthi uyini kungukuthi uNkulunkulu uzofanele aligcine izwi lakhe. Ngaleso sizathu intombi uMaria wadinga ukuthi enyuke ngosuku lwePentecoste futhi emukele umbhaphathizo kamoNgcwele njengoba kwenza bonke nje abanye ngoba wazalelwa lapha njengesidalo esisazokufa futhi wadinga ukuthi azalwe ngokusha ngaphambi kokuba aye ezulwini. Amen. Manje buka nenekazi ake ngikutshele ngoba nje izikhathi seziguqukile uNkulunkulu akaguqukile. Uma usilalelwe noma yini yalokho ulahlekile yabo. Mane ikhulumela kuphela lokho uNkulunkulu akwenze eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlula namhlanje eCalvary kunikhombisa ukuthi mhlatshele omune owafanele wenziwe ukukhokha lokhu futhi leyo yindlela kaNkulunkulu. Manje kukhona indlela ebonakala sengathi yinhle kodwa uNkulunkulu unendlela ayihlinzekile. Uma njalo uzohamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu awusoze weduka. Njengokuthi uma uqala uya e-Indianapolis noma unqamule ibhuloko futhi uthi awulapha ngabe leyo yini uyivele laphayana na yebo bese uvele nje unqamula ngale ndlela uzobanjwa ngithi masinya kunjalo. Kungcono uthole ipulani imephu uyifundisise bese ubona ukuthi uhamba ngayiphi indlela. Kuthi manje-ke nansi ipulani kaNkulunkulu enkazimulweni ifundisise nansi ipapazwe ngegazi indlela yonke Ungeke walahlekelwa ngumkhondo uma uzolandela igazi. Amen. Manje ningabona niyabokubeka negazi nje ngo futhi uzohamba kahle ngoba kukhona lapho kade kuhamba khona unyawo olunegazi kuso sonke sinyathelo sendlela. Manje qaphelani manje ukuthi kwaba kanjani uNkulunkulu emumva lapha yanga phambi kokuba akwenze. Manje wayengama noma ngisho babe ngama ukuba bemukele bezobabulala khona manje wayezokwenza ngoba ungozi busayo ufanele aligcine izwi lakhe. Wathi mhla uwudla kumhla ufayo lokho kuhlezi kuze kube phakade. Manje-ke sengiyambona emuva laphaya ngenkathi ebulala ilezi zimvu wena uthi zaziyizimvu mfowethu Branham na ngiyakukholwa wayeyiwundo lahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Kuthi kwakuyisikhumba semvu wasithatha wase eziphosa emumva esihlahleni kuthi wabatshela ukuba bazisonge ngalezi bese bephuma futhi bemukele. Kuthi sengiyambona u-Adamu no-Eva behudule lezi ezindala ezinegazi zikhumba ezithaqazelayo kubo. Awubheke nje ethandekayo imizimba emihle yalezo zidalo ezingabantu ezimbili eziphelele manje sezizisonge ngesikhumba semvu esinegazi. Ngiyababona bemi ngaphandle lapho uNkulunkulu wathi Adamu ngoba ulalele umkakho esikhundleni sami manje-ke ngakuthatha othulini futhi yakubuyela othulini. Futhi Eva ngoba ulalele inyoka esikhundleni sami ngani ulethe ukuphila ususe ukuphila ezweni uzoletha ukuphila emhlabeni. Ngizakubangela izintungu nokuncanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho njalo njalo. Wayesethi-ke nyoka ngoba wenze lokhu uhamba uqonde yayingesiso isilwane esihuquzela ngesisu yayiyisilwane yayihamba iqonde inobuqili kunazo zonke izilwane zasendle. Ngifakazele lowo ngumbhalo ihamba iqonde njengomuntu futhi yayemdukisile. Futhi wathi futhi ngoba wenze lokhu ziyasuka izinyawo zakho futhi uzohamba ngasisi sakho zonke izinsuku zokuphila kwakho nothuli luyakuba ngokudla kwakho. Futhi khona lapho ababekhona ukwahlulela uNkulunkulu wadingeka ukuthi akugcini kwahlulela kwakhe ngoba wayekukhulumile futhi uNkulunkulu akakwazi ukuhletha kukho ufanele ahlale ukuze abe nguNkulunkulu. uNkulunkulu ufanele aligcine izwi lakhe unjalo. Ngakho lapho sengathi ngiyabona ngibona lo Eva umncane bandla lapho ebuka u-Adamu izinwele zakhe ezingemnyama zehle zawushaya emhlane wakhe. Lawo amakhulu akhanyayo amehlo aluhlaza ayebubeka njengezibhakabhaka lapho uNkulunkulu ayewenze khona izinyembezi ziphophoza phansi ziqubana negazi elisezingutsheni futhi ithwaquzela isonge umzimba wakhe u-Eva. U-Adamu nomzimba wakhe oqinile wambamba wase emencikisa esibeni sakhe futhi lapho izinyembezi zihlangana zehla lapho zehlela ezikhunjeni zezimvu igazi liconsela phansi igazi yonke indlela. Lapho manje uthi nifanele nisuke niphume ebukhoneni bami. Futhi sengiyambona u-Eva no-Adamu izingalo zabo begaqene behamba bephuma kanje lezo zikhumba ezindala zezimvu zithwaquzela emilenzeni yabo zinegazi zishaya emilenzeni yabo. Manje-ke sengiyawubona wonke lowo mkhathi ubabe kunguNkulunkulu. uNkulunkulu wayengenaka kuqala kwezinsuku ukuphela kweminyaka ungongunaphakade naphakade. Sengiyawubona wonke lowo mkhathi omkhulu uqala kuhamba usondelana kanje wehla ufana nefonela kanjalo futhi wahamba wehla ngqo lapho eqala ukubuka ngeso lezo zithandani ezincane zehla ngensimu yase-Eden izikhumba ezinegazi zithwaquzela emilenzeni yabo. Akakwazanga ukukumela futhi kwehlela kwehlela kuyo impela inhliziyo kaNkulunkulu okupelishwa kuthiwe UTHANDO ngokuba uNkulunkulu walithanda. Akakwazanga nje ukubabona behamba wababiza babuya wathi ngizobeka ubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo kaSathane. Kwase kuthi ngenkathi kwenziwa lokho kwakuseCalvary ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe ehla ngowesifazane wazalwa yintombi. Ngingathanda kanjani ukuthi-ke ngihlale kulokho nje kancanyana e-Eden qaphelani ngenkathi beqoshwa ensimini ngenxa yeziphambeko zonke izibusiso zanqanyulwa ngenxa yeziphambeko. Futhi ngiyacabanga kulo busuku yileyo indaba ngebandla zonke izibusiso ziyanqanyulwa ngenxa yesiphambeko. nakho lapho khona baqoshwe etsimini yase-Eden manje ngefika enkaphele nakho ufika ngenkathi uKhayini no-Abela amadodana amabili ka-Adamu no-Eva beza ngaphambili ukuba benze umnikelo khona ukuthi ikherube elikhulu lalingasempumalanga yesango naleyo nkemba ishwileka iya emuva naphambili ilindele lo sango lapho elalingena e-Eden Aphelani umlilo kaMoya ongcwele ulinde isango. Uthi namhlanje ilokho kulinda isango. Uma wesaba umoya ongcwele nomlilo awusoze wangena. Enomlilo inkemba kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngumlilo oqothulayo, ugade lowo muthi ulinde lowo muthi okuphila. Uthi manje kaphelani manje ke lesi isithombe esihle. Oh hey. Ngiyambona uAdamu noma uKhayini noAbela njalo basebenza ngokukhandleka manje noma bephuma beyokwenza umhlatshelo ngikholwa ukuthi bakha i-altare labo esangweni ngqo esihlalweni sobukhosi lapho ababengakwazi khona ukuthi bakhonze aphelani nakho kufika uKhayini mhlawumbe wasebenza unyaka wonke esebenza ngokukhandleka enza konke ayengakwenza ukuba athole ama-aphula amakhulu kunawo onke noma amathanga amakhulu kunawo onke kumbe noma yini ayenayo wakukhuphulela esangweni wazakhela i-altare khona lapho eceleni kwesango ebukhoneni bukankulunkulu wabeka zonke izithelo zakhe nemikhulu iminduze nasemanzini nakho konke wase ekubeka e-altare ngokufanele wase guqa phansi futhi wakhonza uNkulunkulu manje ngifuna ngethemba ukuthi lokhu nje kuyazika kwehlele phansi sengathi akukaze ngaphambili uze ukuthole niyabo manje kaphelani Uma uNkulunkulu kuphela wayedinga ukuba wena uye esontweni uKhayini waye njengoba wayenjalo nje uAbela uKhayini wakhela inkosi altar wena uthi awumfundi kanema ngenzi lokho kuphela kodwa ngenza umhlatshelo ngikhokhela ukuya ezimishini nakwamanye amazwe futhi nge lezo zinto zilungile lezo kulungile kodwa uNkulunkulu udinga okuningi uKhayini wakwenza lokho qobo lwakhe niyabo Waletha umhlatshelo wakhonza inkosi wakhutha phansi futhi wanikela udumo enkosini wayesethi Nkosi ngilapha futhi sengikulethele umnikelo ngakhe i-altar Amen Ngamazwi amaningi kakhulu ngilunga lebandla ngabe kushaye phansi ekugcineni na Buka ngilunga lebandla ngiyakholelwa kuwe uzokwehlela phansi kugcineni manje akuzike kujula ngempela ngikholwa kuNkulunkulu ngakhe i-altar ngilethe umhlatshelo futhi ngilapha Nkosi ngikhonza wena noNkulunkulu wawufulathela kunjalo Udekhende ephasika njengomelusi waleyidolobha wathi yazi ukuthi ngenzani imshumayeli ekuseni ngephasika na ngathi ini na wathi ngitshela bonke abafo bakithi ngibavusela ukhisimuzi omuhle ngathi ngani na wathi ngeke ngisababona kuyoze kube yiphasika elandelayo wonke umuntu uyaphuma ngephasika yilokho kuphela bathenga izigqoko zabesifazane ezintsha nezingubo ezintsha uthi lokho kuhlangene ngani nokhristu na Oh, kuyoba khona izigidi zamadola ezichithwayo ngalonyaka kusasa endaweni yamaprotestani ngeminduze eminduze emihle emikhulu ilunga ngalinye lizofika lijikeleze bese liubeka e-altar. UNkulunkulu akakhathali ngomduze e-altar, ufuna wena e-altar. Akusiyo umduze, akusiyo umhlatshelo wakho, nguwe ufanele abe se-altar, yilowo mehluko. Ukubeka lokho uNkulunkulu akudinga i-altar nguwe. Manje ngifuna ukuba niqaphele ukuthi lokho kukanjani lowo bunzima lo kwakungusathane kuKhayini. Uyiqaphelani ukuthi yona impela manje lokho ufanele kunenze nizize nikahle ngempela abanye benu osihambi nomuntu ohamba phansi. Uthi sifanele mhlawumbe sithi awu ngifisa sengathi besingakwenza lokhu ebandeni lethu nalokho yena lihleka hallelujah Ingakoka ukukhonzele kamelweni elincane lidala ndawo endleleni engumhubhe engemuva futhi ngibe noNkulunkulu kulo kunasendlini yesonto enkulu enesicelo sombhishophi noNkulunkulu engekho kuyo kunjalo impela. Lapho wayengumuntu ophofu qaphelani waseletha umnikelo wakhe wenza uKhayini waseubeka phezu kwalapho. Manje qaphelani wavela emgeni kaSathane ngoba wayelindele ukuthi uNkulunkulu awemukele ngoba kwakuyisithelo esihle into ethize eyenziwe nguye uqobo lwakhe. Futhi abantu abaningi kakhulu bathi awu ngingoweziyalo ezithize ezehlukene futhi nginikela esambalweni esibomvu futhi nginikela ngothando kwabantulayo nginikela emabandleni. Uthini ngalokho mfowethu Branham na? Wonke lokho kulungile kodwa uma umuntu engazalwa ngokusha angengene embusweni. Uqapheleni lezo zinto eziluthando kwabantulayo zinhle kodwa phandle leyo akusiyo indlela ehlindzekwe nguNkulunkulu nokho. UKhayini uza ngendlela okungeyakhe nabaningi lobusuku beza ngendlela okungeyabo. Ungeke uze ukuzinde ngisho ngani imizinto ngeke ngisho izinto zakho azifanelekile awufanelekile ukuthi ulizinde. Uma ubungalizinda belingeke lisaba ngelokukholwa ufanele ukunikela ngokukholwa. Manje wena uthi mfowethu Branham usukuthi kufanele ngethele labo futhi ngigcwaliswe ngobongcwele futhi ngiqhubeke njengabo bonke na? Uma ubheke ukuba ube nabo bonke kwenze yilokho kuphela. Yebo mnumzane, yilokho kuphela. Ungathatha uNamani wayenento efanayo. UNkulunkulu watshela umprofethi mtshele yehla ufile kasikhombisa. Wathi la manzi awathandekile yini kakhulu futhi awangcola kakhulu na? Kodwa kwakuyilawo manzi aseJordani. Kubukeka sengathi kubi ngezinye isikhathi kodwa ngifike sengathi wonke umuntu lapha kulobusuku ubengabuka eCalvary nokuthi wambiza ini uNkulunkulu eminyakeni engamakhulu ayishumi eshiyagalolunye edlula futhi uphakamise isandla sakho uthi ngizothatha indlela nabayingcosana abadeleliwe benkosi na? Wena uthi ngizodingeka ukuthi ngijoyine labo bafo umfowethu Tom noma abanye babo ababizwa ngabagingqiki abangcwele. Mfowethu ngiye ngajikeleza umhlaba ngithi impela kuseduze kokuphindwe kathathu kuthi angikamboni neze umgingqiki ongcwele okwamanje. Chabo mnumzane, ngibubonile ubungcwele kodwa hhayi abafiki abangcwele. Lelo igama udevela ichasele ebandleni. UNkulunkulu wathi ngaphandle kobungcwele akukho muntu oyobona uNkulunkulu. Ungazibonela ukuthi ungena ngaphi kumela nakho. Leyo indlela kaNkulunkulu. Wena uthi abantu abangolozayo futhi bamemeze futhi bathubeke na? Mfowethu yilokho ke ngani wena uthi lokho kubonakala kungubuhlanya kini? Ngingeleso sizathu kubayele uzalo ngokusha. Uma uzalo ngokusha khona-ke ngeke libe uhlanya, wena uzoba nathi. Abecabanga ngokufanayo njengoba wenza ngesinye isikhathi kunjalo. Abecabanga njengoba wenza baze bangena kulo qobo lwabo. Kuguquka ukuphenduka. Phenduka kuchaza ukuguqula noma yini. Futhi uma umuntu engafi kubuyena futhi athi Nkosi angazi lutho ngakho, thatha mina nje ungingenise. Amen. Khona-ke uNkulunkulu uzokwenza, niyabo. Manje uKhayini wathi ngikubeke phansi konke lokhu uNkulunkulu wakwenqaba. Wakwenza konke kwabukeka futhi mhlawumbe uyacabanga awu ngiya enkonzweni yokuphuma kwelanga ngifanele ngibe nesigqoko sabesifazane esisha. Intombazane ngesinye isikhathi yayizocula emhlanganweni wami futhi yathi mfowethu Branham, unina wayegeza izitsha ephavini lokuwashela ukuba aziphilise futhi yayiba nalokho kokubopha amafindo ezinweleni zayo. Niyazi kuyini ubukhathanzipho na? Noma niyibiza nithi yini into noma yini esezinweleni zayo na? Ngiyazi ukuthi lokho kuyiphutha. Angisalicabangi lelo gama lalokho. Angazi lutho kangako ngakho Thoni. Ifemu kuzo kwakuyilokho-ke futhi yayikwenza ezinweleni zayo ngaphambi kokuba icule ekhwayeni nonina omdala ozihluphekelayo egeza ebhabhini lokugezela ukuba aziphilise. Ngenkathi ihamba iyophema futhi ngathi ngeke ngiyivumele icule ngoba yayingakufanele kucula uma yayenze lokho kuzo kunjalo. UNkulunkulu sisize ukuba sigcine ipulipiti ihlanzekile empeleni. Yileyo indaba ngezwe namhlanje kweyabo. manje lalela mfowethu ngikholelwa olwazini lwesipiliyoni somuthi wokuhlanza izinwele isasafras oyifeshini endala emuva ngaleya ehlathini lapho omba khona zonke izimpande zokubaba bese uphehla inhlabathi kunjalo utshala imbewu manje qaphelani manje uKhayini wacabanga ubuhle bacabanga awu manje ibandla lethu sizokwakha isonto elisha kulungile konke lokhu yonke into ngeyobuhle ilungile uma uyithathe ihambisane nenkosi uJesu manje-ke uma uzovele nje umthathe kuqala uzokunakekela konke okunye omunye wathi mfowethu Branham uyakholwa ukuthi le ntombazane ifanele ukuze i-altar ibuke kanje ngathi mfowethu sekuzoba yisikhathi sasento sahlobo zonke lezo zinhlaba zezihlahla ama-oki phandle lapha zonke zinamaqabunga kuzo ngqo ebezinawo ngekwindla edlule kodwa sidingeki ukuba singothule amaqabunga ukuba sidedele amaqabunga amasha vele dedela ukuphila okusha nje kwenyuke neqabunga lidala liyawohloka kunjalo amen lalelani mangisho lokhu futhi uma iqabunga elidala lingawohloki likhombisa ukuthi ukuphila okusha akukafiki ngingangithukutheleli manje ngikhuluma ngojesu kulungele yilokho kulungele bhekisisani ukuthi wambiza ini ubaba wethu wasezulwini bukani ukuthi wenzani manje futhi nakho kufika uKhayini futhi wenza umnikelo wakhe wakhonza wayesontweni ulunge njengaye nje omunye umfo esawu wayefana u-esawu esimilweni sakhe wayengumuntu ongcono kunojakobe enokuba ngumnumzane ohloniphekile kakhulu wayemthanda uyise nezinto ayezenzile kodwa unkulunkulu wakhetha ujakobe aphelani manje ngenkathi u-abele efika ezokwenza umnikelo wakhe awu wakwehluke ngempela ngenkathi kufika u-abele nakho kufika u-abela akasebenzanga akazamanga ukuthola ibandla elikhulu kunawo onke edolobheni azoya kulo akazamanga ukuthola isitejane sabantu esihle kwedlula bonke azozihlanganisa naso amen wavele nje wathatha into ayenayo wase eyeza lekho kuphela wayengumelusi wezimvu ngakho wavele wafinyelela ngale wasethatha iwundi wase elibopha ngibona ukuthi babengenandophi ngalolo suku ngakho kusho ukuthi wathatha umgilebhisi futhi wavele nje wawuzongolozela entanyeni yalo koze lalikhuluma ngani na bamholela eCalvary wayeyiwundlu wathi wazalelelwane esibuyeni na awu amawundla wazalelwa ezindlini azalelwa esibuyeni ezibuyeni futhi aholwa baholela ekuhlatshweni njengewundu futhi bahamba naye bemhola bemholela phezulu eCalvary wayeyiwundu kankulunkulu amen kusukela ekusekeleni kweze uma ngicabanga ngakho lapho nakho kufika iwundu elincane lika-abela nakho kufika iwundu likankulunkulu uma ngicabanga ngakho inhliziyo yami vele nje iphenduphenduke uma ngicabanga mina esimpofu esingafanele isoni esingamesabi unkulunkulu sifa singenankulunkulu singenakristu ezwini singenathemba futhi ngesikhathi esifaneleyo ukristu wafa esikhundleni sami omuhle futhi waba ngodelelwayo nonqatshwayo ukuze mina ngemukeleke ebusweni bakhe esikhundleni sami oh angikwazi nje ukwedlula kukho angikwazi nje ukukubona ngomcabango ukuthi wayengangenzela kanjani lokho ngangingubani mina na manje-ke wena uthi ngabe wakwenzela wena na yebo umoya ongcwele uyafika ungifunisisa ngelinye ilanga wase uthi wakwenzela wena futhi ngamkholwa ngamkholwa yebo mnumzane ngamemukela futhi ngathola ukuthi kwakunjalo akunandaba ukuthi abantu babethe babe yini babe yizinhlanya kumbe noma kwakuyini ngamkholwa unkulunkulu futhi futhi wenze khona nje akushoyo senyambona u-abele omncane bekisisani manje he senyambona u-abele ehamba futhi ethatha lo mgilebhisi omncane wasuke wathatha iwundu leduna elincane lokuqala emvukazini engumama omdala wazongolozela lo mvini entanyeni yalo nangu eze lihudula kungekho buhle obukhulu kangako kulo bukhona na elidonsela phezulu lapho wase lifikisa phezulu edwaleni elikhulu lilapho ngasekupheleni kwempumalanga yesango manje eqaphelani uKhayini mhlawumbe wayesebenze ngokuzikhanda unyaka wonke ukuba enze ukudla okusenhlamvu okuhle kunakho konke ayengakwenza icabanga ukuthi wayengathokozisa unkulunkulu ngalokho futhi abantu abaningi bathi ngizoyeka ukuqamba amanga ngizoyeka ukweba ngizoyeka ukubhema ngizojikela kubantu bezinga elingcono ngizongena komunye umphakathi naku Unkulunkulu akanandaba ngokuphenya kwakho ikhasi elisha. Ufuna wena uphendule inhliziyo yakho kuKristu ukuthi umthethele akwenze. Hayi lokho okungenziwa nguwe asisindiswa ngayo imisebenzi emihle kodwa ithengwa ngesiyawu sakhe. Akuveli ngemisebenzi ukuze umuntu angazibongi. Ngokuba singabakaNkulunkulu ngoba akuyi ngokuthi ngiyini. Akuyi ngokuthi ngenzani mina qobo lwami uya ngalokho uKristu kuNkulunkulu angenzele khona nani enzele khona aphelani umfanekiso omuhle nangu eza ehudula iwundo elincane ehamba elidonsa sengathi ngiyambona umfo omncane ewa mhlawumbe azi ukuthi yini eyayiseduze ehudula izinyawo zakhe ezincane umfanekiso ophelele kaKristu ehudula isiphambano iwundo likaNkulunkulu esedabule eJerusalema Ewa, engasena mandla, na kubuza umfo omncane, ehambe ekhala ethi be, kuthi lapho esembeke phezulu edwaleni elikhulu, embeka phezu kwedwala, ethatha ucezu lwedwala, elicijile, angazi, mkakhele babengenayo emimese ngalezo zinsuku, wamlalisa kanjalo wamthatha ngesiphundu, sekhanda lakhe wase emdonsa kanje wathatha ina noma idwala futhi uqala ukumuma umphimbo wakhe omncane nedwala liqala ukushaya lingena emphinjeni wakhe lelo dwala kwafela iwundu lopha liphuduzela igazi lisaphazeka imithanjana yalo etha igazi emzimbeni selivela emaphashini isikwa igazi lisandiza ndawo zonke uboya balo obumhlophe obuncane bacwila bababomvu ngaleso sikhathi igazi uNkulunkulu wabuka phansi esezulwini wayesethi ilokho ke manje usukutholile ileyo ndlela igazi litshaza emithanjeni yalo emincane kwakuyini na ngendodana kaNkulunkulu eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye nento edlula kule ntambama waholwa esuka entilongweni wayiswa esihlalweni sokwahlulelwa uthi esuka lapho waya ehholo lokushaywa ngesiswebhu esuka lapho wenyukela eGolgotha wadonsa enyuka igquma uSimoni waseKhurene emsiza ukuthwala isiphambano futhi lapho wafa phezu kwedwala leminyaka legazi lakhe ashaywe laphuma kuye umzimba wakhe unemivimbo haleluya izigaxa ezindala ezinkulukazi lezikhwehlela zamabutho abhingayo ziphinyiselwe ebusweni bakhe futhi wathi uma umbuso wami ubungowalelizwe bengiyocela ubaba wami beyonginika olegiyona bezingelosi abebengafika banginwele kodwa lona akusiwo umbuso wami kodwa umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe futhi uzoba khona ngithi masinya umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe oh hey wenkathi uPhilisande esho ngesinye isikhathi ukuthi kuzozonke izithatha buhlezi ingelosi wathi uvele nje adonse isandla sakho itethele bese ekhomba umunwe wakho yilokho kuphela ofanele ukwenze sizowucazulula phansi lapho umbuzo hey akusibe iqiniso na ukafase wabuka wayesethi wasindisa omunye yena uqobo akakwazi ukuzisindisa kwakungukututhwa okukhulu kulakho konke wesake atuthwa ngakho ukuba wazisindisa yena uqobo wengeke basindise abanye ngakho wanikela ngokuphila kwakhe ukuze asindise abanye haleluya amen kuna sonke sinjengezimvu ezidukileyo uNkulunkulu wabeka kuye ububi bethu sonke yayiswe ekuhlatshweni njengemvu futhi yaholwa njengemvu ethule phambi kwabagundi bayo ayivulanga umlomo wayo nokho yalinyaza ngenxa yezimbeko zethu yacotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina ubungalwe nqaba kanjani uthando olungalinganiseki kangaka na ukumbona lapho ehamba entengantenga enyuka umango ohluphekile umncane ongenamandla umzimba ontengentenge ugoba phansi komthwalo ngicabanga ngembongi ngenkathi ihlezi lapho ngalolo suku yakushazisa yase ibhala amadwala adabuka phakathi nezibhakabhaka ezibamnyama umsindisi wami wagobisa ikhanda lakhe wafa ivele elivulekile lembula indlela eya ezinjabulweni nasezulwini nosuku olungapheliyo umsindisi onjepho ohe besingake sikwenze kanjani bengingake ngikwenze kanjani ukuba ngenqabe uthando olungenakulinganiswa kangaka lalowo ongangenzela lokho mina nawe na ngiyethemba kulobusuku umfowethu udadewethu ukuthi nizoza uNkulunkulu leyo kwakuyindlela eyayihlinzekwe uNkulunkulu ileyo ndlela yakho ileyo kuphela ongenza noma yini ngawe ileyo wathatha indawo yakho ileyo omi kulobusuku umhlengi ovukileyo ebingakwesokudla sikababa kulobusuku okubona uncengela futhi unxusela sonke isoni esikulendlu ukuba size kuye ngethemba ukuthi nizokwenza ngethemba ukuthi ngeke nidedele leli phasika ledlule bangane abathandekayo sisekupheleni komgwaqo ngikholwa ukuthi sikhona ngenhliziyo yami yonke sisezansi siya ekupheleni komgwaqo kwangathi inkosi uJesu inganibusisa kwangathi ingakwenza isidalo esisha kuyo kulobusuku umkhuleko wami kwangathi inganihola ngesinye isikhathi wawukhona impumputho endala ebhayibhelini egama lengu nguBartimeu uBartimeu mdalo impumputho wayenamajuba amancane amabili sitshelwa ngumlando ukuthi la majuba amancane ayevamise ukuhlala phande futhi athi ukuketuka elinye nelinye nabantu babambe eyabo wayephatha inkomishi yakhe bese kuthi ke uma abantu befika bawabuke lamahobhe amancane enza ukuketuka okuncane futhi bawabuyisele imali phakathi benzela isinqibi esiyimpumputhe esidala wayeyindoda egane futhi enentombazane encane wayengakaze ayibone intombazane encane empilweni yakhe yayethi ayibe neshumi nambili iminyaka eyishumi nane ubudala esigabeni esilungiselela ukungena empilweni yakhe manje futhi wayehlezi ngobunye ubusuku kuthiwa intombazane yakhe encane yagula futhi waya enkosini wayesethi inkosi uma nje uzongiphilisela intombazane yami encane ngizokunikelela ngamajuba ami amabili kusasa ngakho ba inkosi yayiphilisa intombazane yakhe encane futhi wanikela ngamajuba amabili okwesikhashana eyakhe futhi into yokuqala niyazi umkakho othandekayo wagula futhi bacabanga ukuthi wayezokufa ngakho uphuma uya enkosini ebusuku ephumputha indlela yakhe egudla uhlangothi lodonga lwendlu yakhe waguqa phansi ensimini wayesethi nkulunkulu nkulunkulu uma nje uzosindisa impilo yomkami kusasa ngizokunikelela ngewundu lami manje nizibonile izimpumputhe ziholwa yinja namhlanje baqeqesha lezo zinja ukuba zizihole ngalezo zinsuku babeqeqesha izimvu ukuba zihole abantu futhi ngakho wayenewundlu elalimhola ejikajika futhi wathi inkosi uma nje uzophilisa umkami awu manje-ke kusasa ngizonikela kuwe ngewundlu lami nomkakhe wasinda futhi ngosuku olulandelayo wayenyukela ethempelini futhi wathi umphristi omkhulu uKhayafase wamampo wayesethi Bartimeu impumputhe uyaphi wathi ngenyukela ethempelini omphristi omkhulu ukuyonikela ngewundlu lami ngithembise inkosi ukuthi uma ingangiphilisela umkami ngiyonikela ngewundlu lami wathi ngeke wanikela ngalelo wundlu Bartimeu ngenxa yokuthi lele wundlu lingamehlo akho wathi ngizokunika imali bese uzithengela iwundlu kubathengisi ethempelini kodwa uBartimeu wathi umphristi omkhulu angizange ngimethembise iwundlu uNkulunkulu ngimethembise leli wundlu ohe angazi noma nizenzile yini izithembiso ezinjalo uma nibona lelo wundlu elenele konke kulobusuku cabangani Kose uma uzongivumela ngisinde ngizokwethembisa ngizokukhonza ngizokwenza konke engingakwenza uma uzovumela ingane yami iphile noma nqa uma nomama wakho ubehlela phansi ethuneni noma baba wakho noma abathandekayo bakho oh uNkulunkulu ngizobabona ngiyobuye ngibabone futhi angazi noma ubukusho ngokwangempela yini lokho angazi noma leli phasika lizofika lihambe wena ungakugcwalisanga lokho okwethembisile waqhubeka wenyuka wasenikela ngewundlu lakhe uyabuya ukhona umholayo macala onke ngakho wathi ke uma esebuya wathi Bartimeu ngeke ukwenze lokho umpriste ohamba kuyothatha iwundlu lakhe wathi ngeke walithatha leli ngeke wanikela ngaleli wundlu wathi Bartimeu wayimpumputhe uyazi ukuthi lelo wundlu lingamehlo akho na wathi yebo ngiyakwazi lokho kodwa ngethembise uNkulunkulu noNkulunkulu uzohlinzeka iwundlu lamehlo kaBartimeu oyimpumputhe esikhathini esineside emva kwalokho wayevevezela emagazini ngolunye usuku bezomsindo uNkulunkulu wayesehlinzeke iwundlu lamehlo kaBartimeu oyimpumputhe weza ngomgwaqo wathi wani wonke lo msindo njalo kukhona umsindo lapho ekhona. Wathi owane wonke lomsindo wathi oyedwa uJesu waseNazaretha wedlulile. Walintshinga phansi ibhanti lakhe engabheki nokuthi lishone ngaphi, akabange esanaka ngaleyo nkathi uNkulunkulu wayehlinzeke iwundlu. Waqonda ngqo ewundwini wathi, "Oh Jesu, wena ndodana kaDavide, hawukela, hawukela." Abantu abacebile nalabo ababeni maceleni ukuba basondele kumprofethi enkosini wathi, "Oh thula, akakwazi ukukuzwa." Wayesememeza kakhulu kangako. Abanye babo bathi, "Izinsuku zezimangaliso sezedlule, ayikho into enjengalolo suku." Wamemeza kakhulu impela, "Wena ndodana kaDavide, ngihawukele, ngihawukele." Unkulunkulu wahlinzeka iwundlu. Lele wundlu elifanayo alihlinzekela amehlo kaBhartimewe impumputhe, walihlinzekela wena eminyakeni engamakhulu ayishiyagalolunye nento eyedlula. Namhlanje lapho ekhuphuka eGolgotha ngaleya futhi wazinikela yena uqobo eqotozwe wagenqwa yonke indawo. Lalela mngane, khumbula uAbela waphuma wayongena emhlambeni wakhe, wayesethatha iwundlu, wayeselibulala ebhlokweni lokunikela. Futhi kungcono nikubambe lokhu manje. UAbela wafela edwaleni elifanayo lapho iwundlu lakhe lafela khona. Uyavuma lobusuku ukuba ufe uphele kuwe uqobo na? Uyavuma ukufa kuyo yonke imicabango yakho uqobo na? Lale edwaleni nje newundlu lakho lapho futhi ufe uphele uthi, "Oh Nkulunkulu, hawukela." Uma ngicabanga abesilisa nabesifazane abacabanga ngokuziqhenya izinsizwa nabesifazane abayonikela izimpilo zabo ezintweni, nowesilisa semdala futhi becabanga ngomsebenzi wabo nangesithunzi sabo nangobukhelwane babo noma yinto efana naleyo, "Oh, awukhaphi ngani ukhuphukele eCalvary ngaleya kulowo busuku na? Haleluya! Uvumele impilo yakho uqobo igengwe iphele futhi uphele ngale esiphambanweni kanye naye. Bose ngezandla zakho zibambe idwala leminyaka. Phakezekela mina mangicashe kuwe." Lapho aseduzane amanzi amadala egingqika, lapho isiphepho sisadlangile, "Ngifihle, umsindisi wami ngifihle." Yizwe malenze noma yini abafuna ukuyenza. Osiyazi bezenkolo mabenze noma yini abafuna ukuyenza. Angiyifuni isayete yabo yezenkolo engikufunayo nguJesu Kristu enhliziyweni yami. Bangife newundlu lami. Oh, ngiyazi ukuthi kwakulukhuni kanjani ngalowo busuku inkathi ngihamba ngiyongena kuleyo mishini yamakhalati endadana phandle lapho. Nabo bonke abafu abamhlophe bemi bezungeze lapho bathi, "Nanga eya emishini yamakhalati." Kwakulukhuni. Ngenyuke lapho nginakho konke kuziqhenya kwaseKentucky kimi kanjalo, kodwa uNkulunkulu wathi, "Uma ulifuna hamba ungene ngqo lapho." Futhi ngahamba ngangena ngqo lapho futhi ngaguqa phansi altare, futhi lapho ngahlala ewundlu laze la ngafa kumina umdala uBill Branham eminyakeni engamashumi amabili edlula. Haleluya! Ngabethelwa noKristu, nokho ngiyaphila, kusimina kodwa uKristu uphila kimi. Olunye usuku ngalokho kuvuka okukhazimulayo lapho efika umzimba wami ungahle kuba uphumule phansi kwesoyi phandle ngaleya, kodwa uma sekwenzeka uyobona utshani budeda futhi ngiyophuma ngisemfanekisweni wakhe omkhulu okhazimulayo eceleni kweminingi yayo. Haleluya! Ngokuba ngimaze emandleni okuva kwakhe, ngethemba ukuthi yilokho nonke enikwenzayo kulo busuku. Khatani niqonde phezulu eGolgotha ngaleya kulo busuku. Asithathe uhambo oluncane manje inkathi uzosinika indlela. Uma uthanda Tate kaEduzane Nkulunkulu wami nawe, sisa wena uthi umngcwabo lowo awumfowethu. Uma sake sabakhona isikhathi sasidinga ngaso umngcwabo, sikhona manje lapho abesilisa bezofa khona ekubeni yibo nasekuziqhenyeni. Asiphothamise amakhanda ethu ngokuthula manje esasinika indlela encane uma lokho kulungile. Oh Nkulunkulu, oh uma ngicabanga ukuthi kwenzekani ngaleya, ngisho namathambo ami ayathuthumela ukucabanga. Ngicabanga ngokubona lelo wundlu ngenkathi beligenqa, yebo, befaka meva ekhanda lalo futhi bawuphushela phansi. Amabutho amfela ngamathe ebusweni bakhe ayesethi, "Wena Nkosi, manje yenza ukuthize ngakho." Wayengumprofethi wabaprofethi. Bambopha ngendwangu ebusweni bakhe futhi bamshaya ekhanda lakhe ngomhlanga bathi, "Manje profeti, sitshele ukuthi ubani ukushayile." Kodwa umprofeti wathi akawuvulanga umlomo wakhe, wayesekushilo. bazibopha ngezandla zakhe ngemumva kuye baphela nesiswebhu esikhulu futhi bamphaqabula kwaze kwathi izimbambo zakhe ziligugu zavuleka kwaze kwabasa emhlane wakhe igazi ligobhoza ohlangothini lwakhe linencetha emhlabathini ngiyamuzwa esehamba manje ezicathulweni zakhe ezingamasindli ngizwa igazi lichifizeka lo kwakungu-Emmanuel lo kwakunguNkulunkulu igazi likaNkulunkulu futhi ngibabonile bethatha bemetshathisa leso siphambano leso esinamaqhuquva esimahlimbihlimbi isiphambano esimahlikihliki futhi nangu ihamba sibekwe kulo mhlane onezilonda wehle ngumgwaqo ukuqaba lwabachwensi oluhewulayo luhleka luhlekisa ngaye nangu ihamba lo mprofethi nangu ihamba lo Jesu omkhulu nangu ihamba lo mphilisi ubuNkulunkulu kodwa uyinkosi yami onkulunkulu mangikhwele kanye naye nangu ihamba enyuka iguma ngibabona abasha abesifazane abagqoke wafu behla benyuka behlekisa amasuka abo begonana lapho benyuka egqumeni futhi wat akukashintshi kakhulu kangako namanje ngiyabona amalunga amakhulu ebandla ethi bukani yilo wayamfo owayezohlakaza ibandla lethu eshumayela ephikisana nomelusi wethu mbukeni manje kodwa umprofethi wathi kufanele kube ngaleyo ndlela wayeyudli kankulunkulu ngiyambona lapho ephendula ikhanda lakhe ngezikhwehlela zidilikela entshebeni yakhe ekweqamehlo akhe ewabhekisa ezulwini ebubula futhi ethi ukuqhubeka kancane Kosi ngokukholwa ngifuna kuhamba lokho manje kanye naye. Ngifuna ukumbambatha emhlane ngithi Nkosi ngizoma lapha ngitshele nje ukuthi angenzeni ngizokwenza. Ngibonga kakhulu Nkosi. Ngale ayigqumene ngenkathi bemlalisa phansi bedonsa izandla zakhe ziligugu ngemumva. Lezo zandla ezamela imfiva. Lezo zandla ezathi kulo mfana umfelokazi ozihluphekelayo lapho sithinta ishiya lakhe noma ibhokisi lomngcwabo ikhasikethi ayelele kulo uyaphila lo owabiza uDorka wabuye waphila lo owabiza indodakazi kaJayiri uyaphila lo owathi Lazaru phuma lezi zindebe ziyopha manje zome nkwe ziyakhala lapho izipikele ezinkulu zonya zingena ezandleni zakhe nasezinyaweni zakhe babhobozele izandla zami nezinyawo zami kwasho umprofethi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa kungakwenzeki kwakuyini na kwakuyiwunji lika-Abela lapho bamphakaza phasi emhlabathini nenyama yadabuka umzimba wakhe ongasenamandla ubhebhezela wathi ngomile bamnika uviniga bathi kuthele babhima futhi bahlekisa ngaye bathi wena umsebenzi wezimangaliso omkhulu yenza kuthize ngakho manje kodwa ngaleyo nkathi izibhakabhaka ziqala ukuba mnyama unyazi luqala ukubanekwa uNkulunkulu wayefihla ubuso bakhe wayengasakwazi ukumela uNkulunkulu kufanele ukuthi isono sasinonya kangakanani unyaka ngakanani olwabangela lowo olungileyo ukuba enze lokho ngisho inani elingaka alikhokhayo kwaze kwathi uNkulunkulu uqobo lwakhe wafihla ubuso bakhe izingelosi zihamboza ubuso bazo ngeveli futhi zabheka eceleni ukuba zikhale zinyembezi kanye naye inyanga nezinkanyezi akubange kusaqhubeka akubange kusakhanya yena impela uNkulunkulu owakudalayo wayefa esiphambanweni Kutuwako bese ikanda lakhe. Ngaphambi kokuba enze lokho, wabuka phansi lapho kulabo bantu legembulela ingubo yakhe, ugcwalisa lokho kwashiwo ngumprofethi, wathi baba, bathethelele, abakwazi abakwenzayo. Konke kusothandweni, iwundlu lika-Adamu, iwundlu elihlinzekwe nguNkulunkulu, elihlatshiwe selokhu kwasekelwa umhlaba. Wafela lapho engenamngane shiwe ngisho na uNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu futhi manje ke baba wakhe uqobo emshile opha nakho sihamba sijikeleze sihleka sitamasa kube singathi nje akwenzekanga lutho oh uNkulunkulu akuyilelo kazi enkathi ngale esibhedlela uDokotela wathi uyafa Wabuyelo kazi elangiphilisayo. Umfana oyisono esidadana ethe enyuka lapho kwakuyelo kazi elithethelela izono zami. Kwakuyilelo kazi elathatha elingikhiphe ekuzitikeni ngemikhuba emibi endaweni engangihlala kuyo futhi langihlalisa futhi langenza indodana yakho. Oh, lewuje lifayo igazi lakho ligugu ligcine eduze kwesiphambano Nkosi. Lo ngumbono wami yilokho kuyikho ngale yawuthando yonke inhliziyo kaNkulunkulu enkulu yehlela lapho. Ngakho konke okuza ngaye akuyi kwenqatshwa, bayokwemukela bonke ukuphila okungunaphakathi. Oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Unkulunkulu kwangathi wonke umuntu ngamunye lapha angaya ekhaya kulo busuku benalokhu emqondweni wabo becabanga ngokuthi umhlatshelo onjepho kwabizani ukuhlenga na, kwambizani uNkulunkulu na. Akuzange kusibize lutho thina, kwabiza uNkulunkulu indodana yakhe, kwabiza uNkulunkulu inani elikhulu kunawo onke, kwabiza uKristu kuphila kwakhe. Wayeyintebe yaseSharoni, kodwa ukuthola iphunga limnandi entebeni ufanele uyigcobe. Ukuphila kwakhe okuhle kwagcotshwa eyinsizo eneminyaka engamashumi amathathu nantathu nengxenye ukuze siphile. Eduzane Nkulunkulu wami nawe, hlala eduzane kwami Nkosi, hlala eduze kwami. Futhi uma ngifika ekupheleni kwalo mgwaqo impilo yami siphela, Nkosi kwangathi yena owafa lapho angeza eduze kwami ngaleyo nkathi, kwangathi wonke uphakathi lapha angaba kanjalo naye. Kusasa Nkosi noma ngomhlomunye unwatshwa owesifazane omncane owake wahlala kuleli bandla ngesinye isikhathi elalele intshumayelo. Wena wazi konke ngaye manje, umayeza uphephile, umengezanga usephelile. Oh Nkulunkulu hawukela. Kwangathi wonke wesilisa nowesifazane lapho besuka kulendlu kulobusuku baye emakhaya abo bahambe becabanga ngokuqinisile. Akukho lutho ezingalweni zami kuphela nje esiphambanweni sakho, futhi kwangathi lowo ngamunye afele kulesi siphambano. Nkosi ngiselapha kuleli pulpiti kulobusuku, isisakhiwo sikakhonkolo esidadlana, ngihlukanisela wena impilo yami. Konga ngalokho ongenzele khona, futhi ngihlukanisela mina kabusha ngalesi sikhumbuzo sobusuku bokubethelwa kuwe. Ngithathe Nkosi, ngithethelele onke amaphutha ami nezinkathazo, ngenze ngiqine futhi ngibe namandla Nkosi emoyeni kaNkulunkulu ukuze ngikuzuzele imiphefumulo. Futhi busisa leli bandla ngokuba sikucela egameni lakhe, thethelela zonke izoni, buyisa bonke abahlubuki. Sisabhekise amakhanda ethu phansi nawo wonke owesilisa nowesifazane oyisoni phakathi lapha njengamanje, abafana abancane namantombazane nonke, abanye benu bafo abasebasha emuva lapho. Ngadingeka ukuthi ngikhulume ngokuhlabayo kini ngobunye ubusuku. Ngiyakuzonda ukwenza lokho uNkulunkulu abusise izinhliziyo zenu. Ningahle kuba nacabanga ukuthi umfowethu Branham wayenesihluku, kodwa ngiyamthanda. Ngeke ngahlala lapho enaqala khona, ngiyazi ukuthi kuyini. Ingaleso sizathu ngasho lokho, ngibone ukuthi beningeyithande nje yini iNkosi yethu. Ngikhulekeleni, khulekelani ukuthi lesi kuzoba yisikhathi sokuzehlukanisela sami. Abanye benu bomama nobaba, abantu asebe badala, senzeni lesi kube yisikhathi sokuzehlukanisela njengamanje. Ningakwenza na? Ngimukele enhlizweni yakho, mkholo ngomphefumulo wakho wonke. Manje amakhanda ethu esakhotheme, ukhona ongathanda ukukhunjulwa emkhulekweni na? Uma ningathanda phakamisa isandla sakho nje uthanda mfowethu Branham, ngikhumbule ngifuna ukusondela kakhulu uNkulunkulu. Ngilongela amadazini ezandla baba, bakhumbule bonke. Ngikhulekela ukuthi uzosipha khona bazoba nokuthula. Njengoba izinyembezi zehla ngezihlathi zethu futhi ziqhathakela lapha ngezami epulpiti, abanye babo namaduku, abanye babo abakhulu ababukeka bekhuluphele, indoda enesihluku phakathi lapha behlezi lapha phambi kwami, izinyembezi zigijima zehle ebusweni babo nezihlathi ezinembimbi. Semukele Nkosi, sithethelele sonke ebukhoneni bobuNkulunkulu balokhu. uNkulunkulu othandekayo lobusuku sithelele inkosi basho nabadala bangathi singasindiswa ngalolu suku futhi sisiwe embusweni wakho ngokuba sikucela egameni lakhe amen. Manje seningama ngezinyawo zenu ngokuthula. Manje ibani nilokhu nikhothamise amakhanda enu kancane. Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Woza Nkosi, busisa lezi zinhliziyo. Nizothi nje ngokuhlonipha ngaphandle kokukhuluma noma ubani inhlobo ngaphandle kokusho nalinye izwi nje niphume endlini ngokuthula manje futhi niye emakhaya enu. Jika nje bese uya ekhaya lakho manje ngaphandle kokusho izwi jika uphume uNkulunkulu abe nani. Thina sonke sinjengezimvu ezijukileyo inkosi ibeke phezu kwayo bonke ububi bethu. kepha yalinyazwa ngenxa yesiphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isetshenziswa sokuthula kwethu sasiphezu kwayo kodwa thina sathi ijezisiwe ishayiwe ihlushiwe